tambula wega irira mukama otambule nange nganzikirizo kuba omwana na yatula linnya lyo Yesu wega irira monsero tonde kwa kubula waliwa bawedde mwamanyi olwebiziwe byenseno Yesu gorokoka jangu onyweze kusaba omwoyo omutukuvu n'omusaayi gwa Yesu wegayirira mu nseno tondeko kubula kutuka awatukufu otula mukama wegayirira mu nseno jangu mbere mu rugendo rwange
DJ Eric Com, the mix.
Okay.
mukama opamani unorugendo ruwafu.
Remember where you got it from.
www.djericom.com.
tambula nange unorugendo ruwafu lurimune mbule zenino kufuna saba mukama opamani.